Bi an kumana muso serantolantan de kanbali la, ɲina championna muso kunda n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minnu be saison 2020-2021 kofɔ olu be daminɛ. Tile fɔlɔ bolodara k'a daminɛ sinigɛnɛ sibiri la avirilikalo tile 10 k'a kuncɛ kari nata avirilikalo tile 11 san 2021 in na. Ɲɔgɔndan wɔɔrɔ don minnu be tan Bamakɔ ani jamana yɔrɔ dɔw la. Sibiri nata avirilikalo tile 10 san 2021 isufasi serantolantanyɔrɔ la Bamakɔ. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ AS polisi ale ni badenya FC be ɲɔgɔn sɔrɔ o sibiri kelen na avirikalo tile 10 AS Real de Bamako serantolantanyɔrɔ la Bamakɔ. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ AS Real de Bamako ale ni Santoro ka bo san olu be ɲɔgɔn sɔrɔ. Halisa sibiri nata avirikalo tile 10 siningɛnɛ Stade Bameba Traore la Sikaso. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ AS Momo de Sikaso ale ni Super Club be ɲɔgɔn sɔrɔ. Karnata avirikalo tile 11 san 2021 ɲɔgɔndan 3 Stade Ablaye Makoro Sisogo la Kayikaw fɛ yen. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ Tigres de Kay ale ni Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ISFAS olu be ɲɔgɔn sɔrɔ. Kari avirikalo tile 11 san 2021 Bamako yan ISFAS serantolantanyɔrɔ la. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ Amazon ale ni AS Mande be ɲɔgɔn sɔrɔ. Ɲɔgɔndan 6nan musow ka ɲinɛ saison championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don. Kari avirikalo tile 11 ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ Super Lyon ale ni Teriya be ɲɔgɔn sɔrɔ AS Real de Bamako dagayɔrɔ la Bamako. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli don.